pona mi si tuo cuerpo love. Nada. Si tuo diriki kula hata kunywa kawa tu. Ikiwa mimi juu bila wesio sawa, sawa. If you go leave me, si tuo kuwa na party. You are one in a million. When I mean it, familia. Family, family for life. Chongesha yenye majina ya kufanana sitogeli na pesa ama sina hizo pesa mina kupongeza tayari miwako forever moyo nisha kuweka muda wote na teka. You are one in a million. When I mean it, familia. Family, family for life. One movie, we're starting one movie, we're starting one movie, we're starting one movie.